Ngingabuza namhlanje ukuthi ngakubo Jesu, usumenzile wayekho konke kuwe. Engiqonda ukusho ngalokho ngokuthi ngakubo Jesu inkosi yempilo yakho, ngakube usukubekile konke okuyikho konke. Konke onakho, wonke amathemba, wonke amaphupho kuye. Ngikubingelele. Ngiphinde ngikwamukele futhi engosi nefresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. UJesu yinkosi. Amagama aphuma kalula lawo kumaKristu amaningi. Kodwa ngakube kuyiqiniso ngempela. Igama kweTestamente elisha elithi inkosi, Lord, lisuswe kwelinye igama elichaza ukuthi ophakeme, ongaphezulu, supremacy. Ngakube uJesu uphakeme, ungaphezulu empilweni yakho. Ngakube intando kaNkulunkulu ingaphezulu, iphakeme ekutheni uyiphilakaze nempilo yakho usuku nosuku. Ngoba uyabona, esikholwayo nesikwenzayo ngoka Jesu ubuso bemali eyodwa obuhlukene. Ngoba John 3:34-36. Ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise uyayithanda indodana, wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. UJesu usitshela ukuthi uthini uNkulunkulu. Gcwele umoya ongcwele. Jesu unamandla phezu kwakho konke. Ngamanye amazwi, unamandla aphakeme, ungophezulu ngamandla, supremacy. Ngeke sadlala ekwenzeni iphutha ngalokho. Manje, nabo ubuso obuhlukene bohlamvu lwemali olodwa. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ukukholwa ngokwenza, futhi ukwenza ngokukholwa. Ngakho ngokukhanyiswa iqiniso elinamandla, yona ndlela esiphila ngayo iy'mpilo zethu, khona kubufakazi bokholo lwethu kuJesu. Hlobo sami, ngingaphinda ngikubuze, ngakube uJesu uyinkosi ngempela phezu kwempilo yakho? Ngakube umbeke waba ngophakeme, ngophezulu kukho konke, noma qha? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.